Jo Korintho mokwongo, 2. Kuom mano owetena, kane abiro iru mondo alandnu wach mopondo mar Nyasaye, to ne ok awuoyo gi weche mamit kata gi rieko matut, nimar ne aketo chunya mondo ka an kodu to kik apar gimora mora mak mana Yesu Kristo, to moloyo wach thone e msalaba. Kane abiro iru, to ne anyap, kendo luoro nomiyo denda duto tetni. Bende kane alando wach, to ne ok akonyara gi weche mariek maywayo ji, to teko mar Roho ema ne onyiso ni wach ma alando en adier, mondo yie maru kik tenre kuom rieko mar dhano, to tenre mana kuom teko mar Nyasaye. To kata kamano, nitie rieko mwapuonjogo joma yiegi otegno, to ok en rieko mar pinyni, kata mar jotend pinyni, nikech gin to lochgi osechako rumo. To rieko mwapuonjo en rieko mopondo mar Nyasaye mapok ofwenyre. En rieko mopandi ni ji, mane Nyasaye osechanonwa chon kane pok ochwe piny, mondo wayud duong'. Onge kata achiel kuom jotend pinyni mane ong'eyo riekono, nikech ka dine bed ni ging'eye, to dine ok giguro ruodh duong' e msalaba. To riekono koro osefwenyore, mana kaka muma wacho niya,
gik ma wang' pok oneno, kendo ma it pok owinjo, bende ma pok odonjo e chuny dhano, e gik ma Nyasaye oiko ni joma ohere.
To wan ema ne Nyasaye onyisowa wachne mopondo, kuom teko mar Roho. Nikech Roho fwenyo ni ji gik moko duto, kata mana weche matut mag Nyasaye. Onge ng'ato manyalo ng'eyo paro manie chuny ng'at machielo, to mak mana chuny ng'ato ema ong'eyo paro ne owuon. Kamano bende e kaka Roho mar Nyasaye kende ema ng'eyo paro mar Nyasaye. To ne ok wayudo chuny mar pinyni, to ne wayudo Roho moa kuom Nyasaye, mondo wang'e mich duto ma Nyasaye osemiyowa kuom ng'wonone. Koro kwa wuoyo kuom gigo, to ok wakonyre gi weche mag rieko ma dhano puonjo, to wakonyre mana gi weche ma Roho puonjo. Wanyiso joma nigi Roho weche mag chuny. To ng'at maonge gi Roho ok nyal yie weche ma Roho mar Nyasaye nyise. Adier, ok onyal winjo tiendgi maber, nikech ginenore ne ka gik mofuo. Nimar inyalo nono gi mana gi teko mar Roho. To ng'at man gi Roho nyalo nono gik moko duto, to en owuon onge ng'ama nyalo nono chunye. Mano e gima muma bende wacho ni,
ere ng'ama ong'eyo paro mar Ruoth, madimiyo ng'adne Ruoth rieko?
Wan to wan gi paro mar Kristo.